Arufu Records. Gino Hammond the beat. A busy thing this. Hey you.
You mean me, GA?
Not you, the other one.
I'm in love with a street boy.
Money letting chilla jada eat. Wala mama perinda isi ngano fisa kuteka ni rivuri juakali mali alikula pesa pale pale nijila sana irimazi peresa munena wenda kumi kumi na bigla mira sana irimazi luma daka chosa wadwa tembane zonjiki onjuvuti nisteki nolo yo inapana baby na mimi nakupenda sana ini raso poku imafareale mapa mitwara pesa sio shida ata manga mitambara miletasi aso chara miyo sata mahijara. Baby, me mumma send me to Punia Baba. Me mumma send me to Punia Baba.